This is Mr. Yoldewe from Kenya. I have a song which saying that I love you, God. So, Mungu wangu mimi nakupenda, na siwezi mimi kukutenda mambo uliyonitendea, siwezi kukusaliti. Mungu wangu mimi nakupenda, na siwezi mimi kukutenda mambo uliyonitendea, siwezi kukusaliti. Uliniumba mimi Mola wangu, ukanileta mimi duniani ili nikutumikie, tazidi kukutumikia. Sitochoka mimi Mola wangu, taendelea kukuabudu hadi maadui washangae, waseme umeniokoa. Ni watu wengi mimi Mola wangu, hawapendi kwenda kuabudu, lakini hawajui nafanya nini kwako wewe Mola, lakini hawajui nafanya nini kwako wewe Mola. Mungu wangu mimi nakupenda, na siwezi mimi kukutenda mambo uliyonitendea, siwezi kukusaliti. Uliniumba mimi Mola wangu, ukanileta mimi duniani ili nikutumikie, tazidi kukutumikia. Sitochoka mimi Mola wangu, taendelea kukuabudu hadi maadui washangae, wasema umeniokoa. Ni watu wengi mimi Mola wangu, hawapendi kwenda kuabudu, lakini hawajui nafanya nini kwako wewe Mola, lakini hawajui nafanya nini kwako wewe Mola.